yenye tafanya kuruka abit kwa hewa. Na kustik na DBZ kama DB na Jess. Kila siku niko hustle na siwezi rest. Pesa tunaisaka na pesi ya David rudisha kau na Deli rudisha. Ama tapungadisha kawa njiru na ifi yake. Ok, nataka nitoke rap siwezi acha ata nichoke. Bado ntendla kwa dress kama njena MIC kama waso press. Ukinuwa nta kufata kama rashia walalo. Maisha ngumu sosi kilalo. Take jo venye life waso na ingena kifua. Timada na zushe kijanali marijana marijuana. Silna shang zinaishia juwana. Silna shine kama juwana. Through the chain kuruka juwana. Niko loaded kasi waya ghetto. Can't stop me now. Hiyo ni doto. In fact na pa kuamuka na kuapologize. Taki kusocialize na mafala. Juni mekuwe tatisha na staki kujibishia. Izae kani mekosea lakini life joni kuitanga mkia. Amo najipata ukiuma mkia. Uncle Luke Lohari mwenyewe. Yeah. Lohari mwenyewe. Uncle Luke Lohari mwenyewe.
Swago never give up, you know me. Ule kijana kuleta shangwe hapa kule. I can't slow down, yo mwenye aje wenda cho. Biashara nitafanya ndani ya city, of course wa kuanya. Fanya ala leta kashu madufa la hii. Kuwa na chef kaya Morino Campo. Ni mambo na Nairobi city tuko fiti. Bidina swago liyako tadunga shimo unataka. Maisha nitaka tisuategeme billion from self. They prove bullet ads kwa ma innocent. Wapita move na inkantu yetu. Maskini parliament wametubeba kaso ya kiatu. That why ghetto wezi ona rais. Maisha si rais. Lazima ujipe moyo. Ndiyo hao si trarol si daily. Hiyo ndo life matakia. Malkia analia. Sina chafaa tunabatia kudisapa. Mitali tumezionea kote meenea. Unatabia azina maana. Kam ghetto basi wanane ana kwa ana. Yeah, true story. Haha. Wikibi, wikibi, wikibi.
Left you don't know.
Life kama wamedalini kistay focus parova na sama damn ni kumyayua tukimplace ya na vianja zika politician ziko duwa smart friend sidu shivu ndu business goma bato na pampa na kafa ni zaboni aluane kolomani ni kisari stami shesparka link ya atrocities kosti bila pantiri varoti wai yuku mini lendi maizikuwa istabu mrui na kasolita rika iji kai jamin tata unatambulika adi na fisi oka nimetapaka desert kama mzoka no jezi day na noyans disad me politicians wana play gaming kwa bari oh lord natafuna nyofu nyofu ofu metanda honesa ita kingdom I displaced I'm dead shebecho mini nazare dante na gote kokei nane kama pantre finake leke justice I say
I say